ebisela byayonoonye ebyono babibaze kasente koyonoonye yega kukamagelo ayagala bali abaokutikka kita kuwhatsapp
Ah.